Kanunqalasa amaqhinga amaqhosa lesekhawukile kuyatshatshwa namhlanje emzini omanzaka nali iblome lakhe wacanga kwendlela ngabafana bedlula beyothesa avuyile amangxongo namhlanje usomthakazi uyathathwa ngelitshoyo khuntyu
umbenzala papila wentombi ngakubula nawe siziriyasi wentombi ngakubula nawe face to face na kuchama nyana Umbe ipapila ninga kuzama nyana Ndarume na mamadume Makomi na jiovi, ovi, ovi
Nayo na vula umlomo
Was wana nyana ma baby oh Was picture nyana ma baby oh Ba imbele la bagu
Uman, uman, uman
Ebona,
ebona
Sangena, 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 sangena.